umva mukunzi we uwiteka shimwe wewe dukuje imitima urukundo rurimikwa rutuma twiyemeza gusiga abacungwa dushinga urugo rwacu ariko mbere yuko tuva ndagira ngo mfate umwanya muto shimira ababyeyi bambereyeho babyeyi ndashimye Shima chane nyaga